Yeah.
Man a man,
Ravishin Investesa.
Man a man,
DJ MK.
KD baby,
DGB, Bombela.
Sikolone Mamuna.
Take.
Man a man,
J Cash.
Man a
man, Santa Maria.
Apoile Sao.
Man a man,
Game One. Yeah.
Pende wenza kanyongo, sorry kangono. Wenza wishing na kukwati wako kuli mwamuna we aliko na kangono. Check, pende wenza papiki. Tunda la matuwa wagae wenza kumba ipiti. Enza funo kukwatira unakamba sakulinga. Offend another man as green as you. Asunga ni uza suya una mafika. Ukwa ni sofeti tani no sign FNC. Kukuza tekanya si wenza mkarapanzi. Afani pise kumanganga na maprofita. Atika penanga kutembele. Washiriza machechi na mapasita kutiva kupempelele. Mulungu ni pasi
man na man.
Leno na shininkisha
man na man.
Mwamuna ni mwamuna
man na man.
Nifuna aliensa chikuli ni mwamuna. Mulungu ni pasi
man na man.
Leno na shininkisha
man na man.
Olo ni kabova
man na man.
Nifuna aliensa chikulu ni mwamuna.
Mkepati wa unanikana ndia wasilili ugly. Apa ya kaka na situ ili badi. Time ili crucial na yo sipwelela. Apa uye wa madies wenze Cinderella. Eloka ili pressure na info na mfana. Nkakamba nga kukwatile nshina nama. Uli desperate tunge na muma 40. Chicago chite boycott. Batu kalifaini osa losing a hope. Osa nkala depressed tu yambe muma fopo. Uchoma uzifu sana nganila kingata. Iwe gwade pansi ukambe chabe.
Mulungu ni pasi
man na man.
Leno na shininkisha
man na man.
Mwamuna ni mwamuna
man na man.
Nifuna aliensa chikuli ni mwamuna. Mulungu ni pasi
man na man.
Leno na shininkisha
man na man.
Olo ni kabova
man na man.
Nifuna aliensa chikulu ni mwamuna.
So sometimes they skit these women. They don't know they can't do without women. Kaliko matua dina brain ili thicken. These girls are still chicks. Elo nishine apa I'm craving for a chicken.
Mene violeti musaka. Kambangoni na wasikana. Bamene kuwamuna bakonka kocheka saka. Mene le DMC ha. Mene DJ mimi. Kapene mweka nsako wanzanu wanakocha na ma stretch max. Bati vavala mamini. Kukonda vama klasi lelo walipa minga. No ini suppressed for the left fourth finger. Nga uli nakari promisini. Kasunge mushe ukari vocaluza. Wezo make skitting it too much. They dance to our tune. Ndiye wafina fimbuza. Pasiba na maboza
man na man.
Olo Kennedy Maclosa man na man. Olo Ankara Kutunga man na man. Ine chikola sani sunga man na man.
Mulungu ni pasi
man na man.
Leno na shininkisha
man na man.
Mwamuna ni mwamuna
man na man.
Nifuna aliensa chikuli ni mwamuna. Mulungu ni pasi
man na man.
Leno na shininkisha
man na man.
Olo ni kabova
man na man.
Nifuna aliense chikulu ni mwamuna.
Exclusive from Apple5.com.
Bali Bali. Kanayo weyude.
Mola.
DJ Uzi. DJ Lamje.
DJ KD.
Mestil. Smooth J.I. up on the street. Straight out of Kingston. KD on the 1-2s. Santa Maria.
What is this?
Game on exclusive. Game on exclusive. Game on exclusive. Game.